It's only entertainment.
No, 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 no.
Yeah.
Not my dingo.
Physics. Very good, very good.
Ndiye sacha uta amakonda antu wamba. Chifukonde adatirenga ochuruka antu wamba. Antu wamba amakala ni manda. Akapala mula aso wakotawira antu wamba. Chinga wacha taoneni. Chimamanga muti mtima wa mundu wamba. Akadwalika alibenda rama mundu wamba. Cheni cheni chomwe amadalira mundu wamba. Nimbambu ya chauta. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumusa marira. Mkati mwakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumusa marira. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumusa marira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumusa marira.
Very good, very good. Everyday people, everyday prayers. Everyday struggles, I hope somebody cares. Power to the people, life is unfair. Focus on the feeble, not foreign affairs. Alibe bodalira, alibe kokalira. Ama zimvera chisoni akazio na pamira. Ama kumbukira munati simtadisia. Simungata echi pangano sinu wakalatia. Kumafiga poka lamba pano ndi chisomo. Mutu amba moyo wake umachuluka sikomo. Chito sikusowa palibo tegula komo. Tima buisana kumbuyo toka toka sumulomo eh. Mtu wamba agwile ndengo wanji. Bible atsegule machapta zanji. Mapempelo agwile ntawi zanji. Kuti zizimu yendela apange bwanji.
Kuma alimba mtima kuti mumusa marira. Mkati mwakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumusa marira. Powona mdima achitamanda. Kuma alimba mtima kuti mumusa marira. Pakulira amumwetera.